Esikhathi isiqala Bungizwa khona manje izolo Amazwi akho ngithambisile Manje unyukile Sangiphinde isikhathi masitholile Zwakala ngathi indlala mangibonile Esikhathi isiqala Bungizwa khona manje izolo Amazwi akho ngithambisile Manje unyukile Sangiphinde isikhathi masitholile Zwakala ngathi indlala mangibonile Umphathiswa kwamakhwapheni Bengizwe usho Kanti uyazenzisa
Bengekho indlela futhi bengekho
Amaphutha ngiwenzile Amanzi angena endlini Sandangela uqala Umphathiswa kwamakhwapheni Bengizwe usho Kanti uyazenzisa
Bengekho indlela futhi bengekho
Amaphutha ngiwenzile Amanzi angena endlini Sandangela
Okay.